Manako.
Kei ngā mātā waka o te motu, whakarauika mai nei ki te ākau kōrero o Wātea. Te kuru o te marama dews tēnei o horauta waka o te arawa waka. E noho nei hei kairifi mā Eru Morgan i tēnei hōtaka o Manako i tēnei rā te ruatekau o Hūrae. Nā reira e te iwi e whai ake nei, a ka whai wāhi mai a te ahukaramu Charles Royal kia kōrero mo te whakapapa. Arā heita Charles Royal he tino taonga te whakapapa. Engari kei te āhua hōhā haere ia i te hunga e whāwhai ana a kia whiwhi whakapapa me te aha e tono poka noa nei kāore he whakaute a ko whakaoro nui e mahoe atu ana. Tui atu ki tērā ka kōrero a Kevin Prime o Ngāti Hine i ona whakaaro mō tēnei mea te SNA me tana tautoko Mārika i tērā whāinga te kāwanatanga. Ka kōrero ia moana whea ko i ngā mahi pāmu whakatō rākau paina no hoki, engari ko tāna whakatawi nāi nei me hoki te Māori ki ngā rākau taketake ki te whakatō kai hei oranga mō ngā iwi. Nā reira, kai aku, tamate o te moana, kai aku hau parera o te motu, e noho hāneane atura, whakarongo mai ki tō tātou reo rangatira, whakaeke mai nei ki te ātea kōrero o Manako.